Welcome back, guys. This is The Real Radio Podcast, and today I'm so excited to have a guest who is engaging in the streets.
Yeah.
Who is a poet also, and emerges with the content we are reading today. Of course, we meet na several girls in the streets.
Yes.
Na niliona pia kuna episode umefanya za girls engage in terms of punchlines, love poems umefanya pia. Adi, I saw a performance. Yeah. Where was that?
I think ilikuwa hapa Thika Town, yeah.
Ilikuwa Thika Town.
I think ilikuwa one of my shows, yeah. Nikona show, an event.
Yeah.
You happen, I think, after every 2-3 months, you know, the PTP experience.
Oh.
So I think it's one of those.
Wase wakuje, like, wase waneza kujapo aje?
Once tume plan, we shooting in as a posters, and then
yes,
tunashare na watu. And then mwenye kona doa na kam
kabisa,
yeah.
Entrance, I hope I'm gongangi wase na entrance sana, so it is an affordable one.
Ni kitu affordable maze
kabisa, with the good poems and stuff,
kila kitu maze.
Alafu unajua content yako pia hii ya streets inakuanga tuseme brief, kitu kama 11 seconds, given that ni punchline,
like, yeah, inakuanga very short.
Meaning, unaipost kwa platforms kama TikTok, nini,
yes, mecheki. Yes.
But then again, kumekuwa na conversation that TikTok is becoming delusional with women.
Mm-hmm.
Even the aged ones wana engage in TikTok.
Yeah.
Watu wanafaa kwe wanalinda watu hii, nini.
Yeah,
nini.
Yeah, mm. Yeah, yeah.
So, that is to sound that the modern woman has been corrupted with the online and social media. Mecheki.
Yeah, yeah.
Like, why that?
I think number one ni mahali, you know, I mean, tumefika as a society, you know, nilikuwa nasikia certain conversation wasi wakihava, likuwa nasema how back in the day, how mtoto alikuwa jamii, unajua, I mean, saizi ukichapa mtoto, man, wazazi wake watakukujia, unajua. So I think saizi ni kama watoto wameachiliwa, you know, waji bring up, get. So, unapata the people wenye una look up to kwa society, pia wanaga, wacha for lack of a better words, wacha niseme maana, sunajua.
Yeah,
so, I want to look up to. So, sasa mtoto akiona, you know, a certain person, msi ana look up to a kitwak. I mean, ataona ni kitupua, natenda, you online kutwak. So, I think, tulihata tu.
The tricky part to pia na hii conversation is that even pregnant women squeezy wanaji exposed.
Mm-hmm.
Hadi kuna wenye anaweza dance akiona hiyo ball bila top ama anaonyesha belly peke. Umecheki?
Yes. Actually, funny enough, before tuanze nilikuwa napitia online, nikaona Kife. I mean,
yeah.
I know, you know Kife.
The lambistic guy.
Mr. Lambistic, man. Hey. So, I react to a video, I think I'll come across online, near one of the Mokorinos. Alikuwa dance na kona ball, unajua, na alikuwa nasema hawa, I mean, these are the people wenye tulikuwa tunajua, manzea wasewa miwakawaka mbaya. I mean, vitu vizenye, uyo demo alikuwa nafanya, ni kitu, haunge expect of all the people Mokorino wafanya, unajua. So I think, saizi kuna hiyo pressure, kutaka kufanya vitu for the likes, unajua, for the masses.
Uh-huh.
So I think, hapo ndo watu walihata maze.
Yeah, so, pia openly unajua ime happen that, kama wakorino, moral zao zimepotea, because mtu wako na kilemba, ako pregnant,
yes,
but then amevalia nguo tight, zimemshikilia, ana dance. Umecheki?
Yeah. I think kuna huyo dance, kumbuki zina hake, maze, liko metrend sana.
Na liku, unajua alikuwa Radio Citizen, alikuwa National Radio.
Oh, wow, maze, sikuwa najua maze, niliona, I think, picha zake ziki trend pale I think FB tuko walikuwa wameshare some of hizo pics, you know, kuna watu walikuwa 50-50, unajua, say kuna wasonyo walikuwa na msupport, kuna wasonyo walikuwa zile za hizi huyu ni mtu wa church, but vitu na show afai kwa la show, but
atoe kilemba kai kama wengine tu kama wengine amua mingi kwa hiyo life nyingine,
unajua. Sidhani kama ana portray a good picture.
Uh-huh.
Sana sana mazema demo nyoko very young.
Uh-huh.
So I think tuseme nini, it's what it is, mazeni. I don't know otherwise.
Hadi kuna wengine, like, they are selling themselves, like, wanasema, mimi kama una do, ama kama una gari flani na flani, hautapata hii kuchi, si ya free, umecheki.
Mm-hmm.
Like, hiyo ni, unajua ni state of being rotten.
Yes.
Yeah, because kitambo, young girls walikuwa wanafosiwa kumarry the aged men with money.
Yes.
Now it is it is opposite.
Yes.
The rich men are going for the girls themselves are going for the rich guys. Umecheki?
And I think ni pressure yenye iko hapa nje. I think for me na feel mazee kama social media, kama kuna kitu mazee ili come like a work against us mazeni social media unajua mean everyone anataka kuishio life yenye anaona kwa social media
mazeni so, now as our portray unajua the negative side wana portray to the positives unadhani that's how life
hakuna msi atanika shida zake online kila msi anaanika success unajua so kama una doma zita bidwe ndo utafuta wa baba sindo maintain your life una
pia unajua saa hiyo ina bring about men ku question their morals. Is it that we are going to respect these same girls who are doing this same shit?
I think the issue ni bigger. Tunaweza kaa hapa tuanze kutupia madem mawe. But pia ni kama the boy child mazee amesahulika unajua mean kama tuna raise ma boy child wenye hawajui you know inamaanisha nini kukuwa man then by the time wanafika 40 watakuwa naendea ama demo wenye wako 19
so meaning
yes.
Pia men to some level wame feel kuwa responsible to cap this because men ndio disciplinarians.
I think unless as a society mazee turudi turudi kwa boardroom unajua to have this conversation on how tunafaa ku raise men unajua vitu zitaendelea tu kuwa wazi you know tutaendelea kuona mademo kitu yake watoi because in fact kuna a conversation nilikuwa nasikia about ka 13 year old kadem kwa pale TikTok mazee
na ni under age
kana toa hapo and then kulikuwa na mbaba tu hapo alienda ka comment ati sijui manzi una kam sexy mazee like this is a 13 year old
so you rejoin mbaba ku comment that ana kam sexy ni nini inamaanisha anamwona kama commodity ya
sex
mechi she's not going to he's not going to value this guy
he's in value because at the end of the day pia udema ji value unajua mimi tunasema gamse uweka value mahali anaona value mazee so uwezi enda ku place a value mahali uone value
pia women unajua wame realize that men tunaona kama sex stuff and nini that's why the baby mama narrative is going high we checking and the moment this baby mama narrative is going high women are going to form feminism groups kwanza kusema men are trash men are what
we checking
men are dogs
kuna mtu alikuwa anasema ati kama men are dogs hivyo ndo tumeumbwa kama na get punchline
I mean hiyo punchline uipeleke kwa switch by the hizo punchline zaka si ndio but sasa this same feminists wana feel to understand that wamechukuliwa vile wamejibeba umecheki
and I think for me yani kama kuna ngori yani mimi na kuaga nayo mazee ni ya mademo yenye wanajiita feminist ya
kabisa
because I think aondo mademo anasema you know atuwezi cook atuwezi pika unajua kuingia kwa hao jo
haizi kuwa submissive.
Haizi kuwa submissive.
Hiyo ni kitu ngumu.
Hiyo ni kitu ngumu unajua. But at the end of the day man, under the goalie book inasemaga mazee, man ndio kichwa kwa hao.
Yeah.
And I think hiyo ndio kitu sasa mafeni wanaitwa mafeminist
feminist.
Wana try ku fight unagea na mimi wanataka wakuwe equal na men. Yeah. And honestly speaking sidhani kama kuna day yenye men watakuwa equal with women unagea. Na najua nitatupiwa mawe kwa kusema hiyo but hiyo ni ukweli mazee.
Hiyo ndio ukweli actually. Na hadi unajua kuna mademu wana siku hizo wanasema atio mia isitaki mwanaume ananipanga nini. As if kuna demu anafaa pange mwanaume umecheki. Sisi kama unajua men kazi yetu ni provide ku protect and maybe tuseme kama hizo ndio men umecheki. So demu kama hiyo kazi yake si ku protect amejuaje basi hiyo Kenya anakuambia hiyo plan yake ni safe. Umecheki.
Hata ndio kuna mtu alikuwa na aje anasema like kama saa hizi mimi nikiwa na manzi kwa hao usiku mazee dingo akam I mean to expect manzi atoke kwa bed aende kufungua hiyo doa kupambana na huyo dingo mimi ndio mwanaume kwa hiyo hao so mimi ndo nitatoka na hiyo rungu kwanza nipigwe ndio sasa yeye akujiwe
ndio akujiwe
si ati yeye kwanza atoke kwa mlango ati then mimi nifuata iwe hizi una get hizo ndio vitu tunasema mimi we can never be equal
hizo ndio unajua same reasons hiyo protect and security and stuff ndio zinatupia higher priority as men to be that commanding and give direction because dema afai kuja kwanza kuambia what you should do what you should not do
yes, yes.
Because we are kind of strong they are out of of our ribs. Umecheke.
And I think kitu pia ingine na feel wanafa understand ni ati, yes, we might not be equal, but hiyo imanishi that tuona kama a weak gender. Nasema, it's all about the roles.
Kila mtu understand kazi yake.
Kila mtu understand kazi yake. Na sisemi, I mean, tukiingia kwa hao kuna kazi, hadia nafaa kufanya, zine wife afai kufanya. I mean, wife akiwa msika, akiwa na ball.
Yeah.
I mean, uwezi kaa kwa hawe nye vyombo ni chafu.
Yeah, mind you, that's the only place mwanaume unafungilia. Na vyombo ni nini.
Hata ndio nilikuwa naambia besti yangu hapo mazee. I mean, for me man, nikikuja ni kitchen yani. Mimi huko uwezi nipata.
Mazee, kwanza ni miaka akiwa nini? Tuseme akiwa area. Alafu nakwambia tuingie juu. Ujui jikoni.
Mambo ya wazungu mazee hapa.
Kabisa. Juu unajua? Sasa, given that hii social media immigrate space flani yenye trends, I give our ideas from previously tumekuwa na easy sexual scandals, rape.
Yes.
I don't support rape at all, nini nini.
Yeah.
But when something happens to a girl,
yeah,
it is going to be ranted more than it will be ranted for a man. Umecheki?
Yes.
Yeah. So, and that to some way is going to teach some girl that men are bad, men are trash, and all that. We're checking. So how social media is transforming the ladies to perceive things is really different. We're checking. Like, how can we control this to narrow down that we have the reality, we have the opinions, we distinguish all this so that girls who are in line with Jue, bad men can be respected out of social media.
I think number one ni venye tuna have hii conversation. I think it's place poa kuanza
narrative, sense that narrative out there.
Unajua, and I think pia wasa wanafanza tuko watu wa real yani.
Wakui wa real, wacha kufake.
Watu wacha kufake maze. I mean, the more na fake yani. Kuna time tu itafika yani. Kitu zitawaka against you maze.
Kabisa, na tutaona tu you are just faking.
Tutaona tu maze.
Plus, hii kufake unajua inamanisha. Unaendea msi akona do kitu kama hiyo, si ndio? Because yeye ndio the only person anaweza meet you at months. Umecheki?
Actually, umenikumbusha kuna time tulikuwa tunaongea na manzi fulani, alikuwa anasema how our babas unajua venye ufanda ama manzi. So I think walikuwa anasema how I think our babas after a period of time unajua ukiofa sex kuna time tu itafika utaboeka na huyo demu,
utaboeka na yeye.
So walikuwa anasema how walikuwa na our babas walikuwa na plan u dema madwe ndio wapate I think a certain insurance.
That hiyo ilikuwa ile story insurance.
Unakumbuka hiyo story?
Wana invest kwa dema.
Wana invest kwa dema, wanambenda aje na kupenda nitakwambia.
Adio anambia property by the way.
Anambia property but ikifika certain period yani wanaenda na plan u dema na madwe wanapatia hizo property na hizo do.
Kabisa. So it is high time watu wako alert.
Wasi wako alert.
Plus unajua uwezi enda ku date mse ako 40 ukidhaniwe ni wa kwanza ameona from his 20 is that he make all those riches.
Maze.
Sasa unafeel aje comfortable na msikao. Unajege?
Na I think unajua sasa hapo ndo history ya ama feminist inakamu. Unasema ye ni aji. Staki kudate ama I don't care about many. Kuna time itafika ka 40, ka 30 pale, 40, 50.
Yali tina kupiga una mto ya mkona.
Una mto ya mkona liya. Hakuna mse na kutaka, unajua.
Yeah.
So, yu ndo wano naanza. Sasa kuona pia wa mamanzi wakifika 50, wameanza kuendea mavijana hapa.
Mazi, so, it is becoming a twisted so that by the way.
Yeah, twisted yali. Because awali ditu wazayo wakiwa at their 20s, 30s. Yeah. And then inafika point wanakosa wasi wakuwa mari.
Yeah.
So wanaanza kuendia mavijana. So I think it's high time yani as a society maze. Tuanze kuwa these conversations.
These conversations kama tutakuwa nazo. Many people are going to go to jail.
Yes.
True, most man. Girls have taken men to jail because wamewaikilia tu your rape. Ni unapata ni mse tu ni girlfriend yako. Ni vile ulikosa kumit demand zake. Umecheki? Yeah, so I think this conversation lazima to push hook out more, not just from this podcast and beyond. Umecheki?
Yeah.
But the problem pia you are not going to limit to them as in social media nini au hizo vitu.
I mean tunaishi nasemaje maze, times zimechange, si zile times za mkoloni maze.
Yeah.
Saizi kila mtu akona freedom ya kufanya kenye anataka.
Yeah.
But again, as tunafanya whatever tunafanya, tunafaa kujua that kila kitu tunadui kuna consequences.
Kuna consequences.
Ikuwe poa ama ikuwe mbaya.
Watu wapunguze makali, damu yache kuchemka sana. Because unajua demako below 25 huyo ni mtu wambi kitu.
Uwezi mwambia, uwezi msikizia.
Yeah.
So I think it's a, ni high time maze pia, pia as tuna bring up watu hii maze, tunaambia tu kuhithi maze, hizi ndio vitu zina happen yani, inaosipoka arada, dunia itacheza, itacheza
mawe. Itacheza kama wewe.
I think pia, pia as creatives, yeah, tunafatu kukuwa tu real na authentic, na tuwacha tu scandals mingi maze.
Hizi scandals, watu watadhani that's how life should be, na maybe hiyo ni ya kupata followers wetu, so wanafaa differentiate mboka,
mboka na reality maze, ya mene.
Waze,
kuna vitu zingine tunafanya kutafuta uga, but
waze, nikisema na date mse kamera sidika, hiyo ni kutafuta unga.
Ni kutafuta unga.
Juu hakuna kitu kama hiyo.
Yeah, hakuna kitu kama.
Ukiona recommend ameva majwala za Balenciaga, hiyo ni unga tu.
Ni unga natafuta.
Waze.
Si vitu really hali.
Yeah, so pia through your platform na umesema uko na shows pia za points.
Yeah, by then na do YouTube.
Yeah.
Na do YouTube.
You are big, unajua uko na ma subscribers. Truke is a good one.
They're coming. But pia na do miufanya as tuliko tunasema po shows.
Show. The shows hizo pia push this narrative.
Yeah.
Make the girls to understand that there is more beyond 20s.
Yeah. Watch, I think on a part of the there's more to life than your season. Yeah.
Your 20, season.
Yeah.
Because ukifika 50, those hips aziko.
Aziko.
Yo for the rainbow yenye napenda.
Zitapa maze. Zitashuhia. Zitashuhia. Yo layo. As long as una grow, lazima utachapa. Lazima utachapa.
Plus pia history ya baby mama sasa.
Baby mama.
Ah, is it?
Actually tuliko tuna hawa conversation. Tumekuwa tukia hizi conversation na my friends, my best wangu maze. Tuliko tunasema how right now unapata very kwanza mademo yang high school akona watoi una get
na ukiulizia about the father is nowhere to be seen.
Alienda ema alienda missing.
Msi alikuja na 10K akamwambia short moja hiyo 10K. Hivyo ndio mtu alikuwa mzazi.
Plus wengine ni maboys tu maze. Katoi bana kanafia na mimba. So you do anything to be a dad unajua.
Yeah.
Ajui inamaanisha nini kukua dad una get.
Yeah.
So unapata atapitia tu ataingia tu mitini yani.
Yeah.
So I think pia wasi wanafaa learn how kama msiezi abstain learn how one has have a safe sex una get.
Yeah, and pia watu accept kuna process ya life. We have rites of passages, kuna birth, marriage, and death.
I mean, unapata mtoi at 20 juu ya nini maze.
I think it is carelessness. Wezi sema mtoi ulimpata by accident. Ndio sasa ulikuwa hapa. Ah, Johnny.
Ndio tulikuwa tunasema maze. Hakuna kitu kama hakuna tijui accident.
Hakuna accident. Ni wewe ujipange, acha pupa za TikTok.
Kama ulienda kwa geja.
Maze. Yeah, otherwise life in is a pass smoother.
Yeah.
Waki accept that they can make good families out of it, ndio.
Na pia tuseme that sasa wenye kwa watu hii wameona
ni wabaya. They can reset.
Ni life tu. Na kikiumana lazima ukae tu chini uende upige strategy yako.
You come back stronger.
Come back maze.
Kama Manu tumetumia hiyo shirt ya come back stronger last season. Every game.
Kila kitu.
Come back stronger. You can also come back strong.
Sindio.
So acha na hizi narratives za modern woman because mtu kama mimi nikiona umeweka tiriz zote TikTok mimi nako na kama msi tu kuje mechi and then we.
Baada hakuna kitu kingine. Hiyo nini unatosha?
Mimi sikoni kama wife material.
Nini unasema? Nini unasema? Mimi kama unatosha matako huko kwa social media. Hakuna kitu kingine.
Hizo ndio tumeona ndio tunataka na ndio beyond hapo.
Hakuna kitu kingine.
Tuna judge from that point.
Hiyo ndio tunataka jo.
Yeah, so by the way thank you for coming through.
Asante.
Kabisa, na nitakujia hiyo show by the way to happen in
August manze, hopefully before elections.
Before elections?
Before elections.
Hiyo niko in need. Kabisa.
Nitakuchapia.
Kabisa.
Unaweza pia wadau.
Mafans, bush ya pia mafans wanaweza
ni follow. what YouTube simply PTP, IG simply PTP, TikTok simply PTP, Facebook unajua watu wengi watumiage Facebook, but unaweza ni follow at PTP era.
Yeah. So thank you guy, by the way.
Thank you so much for having me, mazee.
Until next time. Pia utakuja huku tena ama tukuje show tufanye shughuli huko pia.
Tutafanya shughuli mazee.
Bene nitakam show. So guys, this has been a very good conversation about the modern woman. We are not yet to understand this narrative, but then again, we are trying to sell that there is more to social media, there is more to these influences you are getting. So guys, you can find this podcast on Spotify, also at Real Radio Podcast and other leading online platforms kama AudioMark, gani ingine, Apple Podcast, Google Podcast, and so many others. And guys, until next time, give your feedback down there on the comment section. Until next time.